Yesu muno mochalo bantu ine nalishiva takwaba takwakabe bantu ine nalishiva takwaba takwakabe takwaba
takwaba uwaba Yesu muno mochalo bantu ine nalishiva takwaba takwakabe
bantu
ine nalishiva takwaba takwakabe
Yesu muno mochalo bantu ine nalishiva takwaba takwakabe bantu ine nalishiva takwaba takwakabe takwaba
takwaba uwaba Yesu muno mochalo bantu ine nalishiva takwaba takwakabe bantu ine nalishiva takwaba takwakabe
Shima pepo nangula niwe kemba gata wachete kela Yesu nishiwe uli wafye gata wachete kela Yesu nishiwe uli wafye nangula
nangu winga mashima pepo nangula niwe kemba gata wachete kela Yesu
nishiwe
uli wafye Gata wachete kela Yesu
Nishiwe
uli wafye
Nangu winga washima pepo Nangula niwe kemba Gata wachete kela Yesu Nishiwe uli wafye Gata wachete kela Yesu Nishiwe uli wafye nangu
Nangu winga washima pepo Nangula niwe kemba Gata wachete kela Yesu Nishiwe uli wafye Gata wachete kela Yesu
Nishiwe
uli wafye
Nangula amalu mahoku yemba Nefyo abumba mochalo Tonse filanga makaya kwe Chete kela mulilesa Tonse filanga makaya kwe Chetekela mulele samona
Mona maluba ukuyemba Nefyo abumba mchalo Yose filanga makaya kwe Chetekela mulele samona Yose filanga makaya kwe Chetekela mulele samona
Mona maluba ukuyemba Nefyo abumba mchalo Yose filanga makaya kwe Chetekela mulilesa Jonse filanga makaya kwe Chetekela mulilesa mona
Mona amaluba ukuyemba Nefyo abumba mchalo Jonse filanga makaya kwe Chetekela mulilesa Jonse filanga makaya kwe Chetekela mulilesa
Selwa mfumo katula Iwe ukuba kolelo Luselwa mfumo katula
Iwe ukuba kolelo
Luselwa
mfumo katula
Iwe
ukuba kolelo Luselwa mfumo katula
Luselwa mfumo katula Iwe ukuba kolelo Luselwa mfumo katula
iwe ukuba kolelo
Luselwa
mfumo katula
iwe
ukuba kolelo
Luselwa
mfumo katula
iwe
ukuba kolelo
Luselwa
mfumo katula
chapter 7 verse 21, Proverbs chapter 3 verse 1 to 4, Genesis chapter 1 verse 11. Amen.